This is where to blow it up a Cubis. SR,
it's the real one.
Natimbi, Natimbi, let's go.
Tadikwa tembo koshi. Tadikwa tembo koshi. Chigelo chapane bambo koshi. Chikata one step, two step. Chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiva punzi sama.
Chiva punzi sama tunkunjaka. Chiva punzi sama fwete.
Chiva punzi sama
young bitch.
Tej kufirimba fula madansi ei bomba.
She got a big nani, katundu. Munga young deepa kuenda ni tunku. Come closer, come put it on me, yeah. Twerk it tap down, baby, elo wakutambe. Gani ya muklap, ucha soko ni sabaya. Wakai cheva fecha, watayila kuwaya. Pali chefe ma, niliko tight. Nilite mumu mamba nani monga ntine kite. Round after round ana pongola kalova. Ningene samo sonse sena fola. Mbuyo che kulu monga pola. Ukadi samo fjoli sako fjola.
Tadikuwa tembo koshi. Tadikuwa tembo koshi. Shigelo chapane bambo koshi. Chikata one step, two step. Chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiva punzi sama.
Chiva punzi sama tunkunjaka. Chiva punzi sama fwete.
Chiva punzi sama.
Chili addicted kufirimba. Fula madansi ei bomba.
Change na mklabu no bloke sapaya. Mova na virimba kuliche vinje mankwala. Vikari kuchitika ya enda malaiti. Chili na katempa monga oko pa maleji. Ne nilipasaiti nifuno kwa tamotachi. Chini ya I don't care maringa pariko kangwe. Mufumo sidi sana mpaka pungwe. No chichere la kuseni mpaka na ode chifina tupa isisi notifa mabela. Midu finger kuwa gai wa chikwela. Nambo mfela tumaluma wakamba tisichi mfela. Makolo waditekanya ni chani uzafela yo.
Tadikuwa tembo koshi. Tadikuwa tembo koshi. Chigelo chapane bambo koshi. Chikata one step, two step. Chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiva punzi sama.
Chiva punzi sama tunkunjaka. Chiva punzi sama fwete.
Chiva punzi sama.
Chili addicted kufirimba. Fula madansi, ei bomba.
Tata apoka dansi, kogona pansi. Ukukulira na tioka ya jayikashi. Ineva Nikola na mbofula shati. Hello Baluanda no kunotifuna wosunga ponga. Muribenda lama isipeta muyambo piapo. Pisto, ukani zapo pwanzi pari ichi. Chuone kaniti, siyo noka engine. Chifani kasef. Ichitinga fomo sidi zila na pasiti. Maka makanga tina mwamoka power. Mwana aperuke isendise wakumawa. Sininga embekeze yo time kufika. Ineva Nikola ningola ngana pafika.
Tadikuwa tembo koshi. Tadikuwa tembo koshi. Tapane bambo koshi. Chikata one step, two step. Chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiva punzi sama.
Chiva punzi sama tunkunjaka. Chiva punzi sama fwete.
Chiva punzi sama.
Chili addicted kufirimba. Fula madansi ei bomba.
Seven riders in the building. Mr. J, I Media Bro, OTS, Savannah Rand Media, M Studios Agaj,
One Touch,
Sky J, Damn Diesel, AJ,
White Son. On top, I say, man.
Zan music, bass, stereo on the beat.
Yeah, I love this mysterious beat.